studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
aljumaare sappo e ɗiɗi lewru octobre hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jetti mbiɗen tawa Bamako maison de la presse jam waale e mon sakiraɓe yamde jeena yettake dirimbe e gono Ousmane Niali Bullo kabaruji ɗo nu jiire to ɓoggi janɗe to on kumpita to wiide bonandaji ɗi iwondeji gaɗi hedde gelle barage kuwaroli laamu sigaso gaɗi cuuɗi camuɗi ko ɓuuri temedɗiɗi e capanɗe jeego kaña hectare ngaji guese temedere e capanɗe joyyi e jetti bonɗe immadaraji ana gondi e waɗede fa ɓetoraji kewti ɓe paabe ko ɓuri 2.3 million cfa watta e safareji hokka gollirde humnide cellal tombudu ngol faabugol waɗan fa ko yata sukaɓe 3,000 e rewɓe yettiɓe ɓeynude darane sawrede hande min kala haala sottugol dene boɗɗeje segu himɓe hewɓe gatta golle muɗum ko keɓata hen nafa fudde rewɓe ɓuri e wiɓe rewɓe le o wattu ƴamde ɗe den ana korsi sanne yoɗi woni sembe kabaruji ɗi beeta ko bisimilla moɗon e heɗade ko ɓuri cuuɗi temedde ɗiɗi e capanɗe jeegon caami hectare ngaji guese temedere e capanɗe joyyi e jetti hen boni ɗum woni bonandaji ɗi toɓɓoji gaɗi ley gelle gonɗe hedde barage kuwaro ley laamu sigas gouverneur de région o yeehi ley o nokku faabade himɓeɓe kasara hewtiɓe faaɓidoroɗene faam keɗɗen Oumar Waygalo
heɗaɓe gouverneur sikaso kañum en jeehi le gelloynodirte koye so corona karate la kowro kumbila le commune kowro ɓe jottoyi nokkule goɗɗe kasen dow gonɗe ley laamu yangaso iɗum le cercle kuthiala e ƴewo yimɓele wonɓe toon ɓe kasaraji kammu jottiɓe paabiruɗu en poɗɗele ko nandi e muɗum kanko gouverneur sikaso noddirteɗo Boubacar Bagayogo o holliti wiɗe ɓe jottiki le ɗeɗo nokkule ɓe paabirki jama o hakkillaji lobbidu ɓe mbi ɗum en tinno iwa nokkule ɗo gonɗo mero hollo nokkule ɗo jamare nde hani joɗade kanko maire commune kowro o noddirteɗo Ñama Sé Dissa o hollitiwde balleguji ɗiɓe mballaɗi ana kewi sanne ka o wi kammu toɓuɗo toon ɓamde le 2 lewru juin fa yettoyi 2 lewru septembre ɗum heewi sanne ɗum yeehi fa e millimétre ngaji 1,692 le majjum o wi koɓe ballira ko ɗum won torsoji fa yettoyo matelaji e ñamduji kañe nokkule ɗoɓe kaani wonte o ɓeydi ley hen dow wiide wattu joni ɓe jaltini dow hen ɗati fa paabo yimɓele wonɓe toon ɓe eɓe gondi laninade nokku kule ɗo jamare nde hani wonte o wiɗeɗo nokkule moƴƴinama ko ɓooyi ɗum haalanoma ilale duuɓi ƴaɓɓinoɗi duuɓe kolli jamare nde ɗo hani joɗade ka yimɓele ɓe kañen cali yaade toon wala ko laati sababu muɗum so wona wi ko nayiri banggal keɓe kañe tiɗallaji ɗi jamare nde heɓata so iwi bangge mayoji ɗi o hollitiwi nokkule ɗeɓe goni ɗo keɓe mawɗe gonɗon ɗoɗe so jamare nde yiiɗa yoppude oɗo nokku kanko maire o hollitiwi so ɓami fa pooɗiɗan ndiyan iwi toon nokkule ɗo kasara o yetti fuu ɓe mbaylitan ɗuɓe gadɗun guese
yamde jeena ƴaɓɓereke silimaji tati bambara mawde facebook ndennoɗo mbawi ƴewdidi kabaruji fuu ɗo helloji amen facebook e twitter fa dokkonde ko woni hakkillaji moɗo ɗo mbawi noddude dow ɗi numéroji ɗiɗi capanɗe jeɗɗi e joyyi sappo e ɗiɗi ko ɓuri millioji 2.3 cfa woni jawdi ndi minisma itti watti e safareji hokki gollirde humnide cellal Tombouctou fa darano nenno sawrude himɓe wonɓe ley nokkuji tiɗɗayaade gonɗe ley o laamu e wi directeur régional de la santé Tombouctou ngol faabugol waɗan fa ko yata sukaɓe 3,000 kañe rewɓe yettiɓe ɓeynude darane sawrede keɗɗe ko docteur Moussa Hamma Sankare wi Boubacar Djité keƴaɗa amen gonɗo Tombouctou dow faccitago Oumar Waygalo
faamin paabo yimɓele gomɓe le nokkule ɗo cuuɗo dogotoroje ngala na wonɓe le nokkule tiɗɗe ɗum waɗi somin gaɗi oɗo clinique mobile mbawɗo naɓede ɗo jamare nde ha Diafour le projet fuu min gara min paabo ko yata 3,000 sukaɓe ngala duuɓi joyyi kañe rewɓele jibinoɓɓe ɗum garan faabede ɗiɗo golleji no gorri miɗen anni faabade le suuɗo dogotoro fuu ko yata yimɓele 3,500 yimɓele gomɓe leyi ɗo wayde jaam e deeƴere wonde heɓude sembe ñawuji ko nayi iri ñaw ɓuuɓala kañe ko nandi e muɗum ko ɓuri tampinde ɓeɗo yimɓele yimɓele ɓe nokkule yaade e muɗum en tiiɗi kañum en ne garta faabade
Mali yambini 11 lewru octobre ndu hon leyɗe adna fuu ñalawma adna keƴanaɗo ɓikkoynde woyi Sisili cuɓaɗo hikka huyande jande e barkantako golle cukaloynde woyi nenno e nde eɗum wondi e waɗɗede ley wakkati mo ɓiɓɓe rewɓe neno ɓiɓɓe rewɓe mali jogi tiɗallaji kewɗi hono hurtinede law gollinede sembe tawta jande muɓen neno heɓude jande muɓen ana bona fuudu ley région ŋaji ɗi rafindenako woodi e muɗum ɗi ɓuri Oumar Waygalo
ko heewi sukaɓe rewɓe gon ko totta tak hakkeji mudin arande dum beedodo kabaru wayde jam e deejere kon leeledi med indi ko hatta hewbe mabbe yaade lekol sa landiki mabbe koli tan wiide wala fuu ko gollirta dido golleji so wana faande wa kongi sara mudu en non kam ko noddirte kajjatu jakkite lamido fedde deb noddirte region national des enfi holitri wiide
la majorite
sont ci hewbe hakke mabbe en ko yana yogabe kebata jangude leeledi men di yogabe an gatte e deugal illa ana pambi e kebata ci dalaji sanne sinibe naati le deugal
be do sukabe robe hakkilaji mabbe an pecci wobbe an tonka kolliti wiida an belti no gorrino sanne feso wobbe an ton jida no gorri
ni ko welikam fu dum gadam ti dalla fu mi wala fu ko wiete wadde sembe ka faise mi wala ti dallaji be dandi bandiraabe ka hew gonle ti dallaji sukabe worbe an torra mi sanne sinibe den goni e golle potal wala le leedi men di hakkunde himbe bibbe rewbe wana non fu jattirete saraabe an gatte yogabe deugal illa ana pamdi
sukabe robe gombe le kireduuji di fu kany e buri jogade dido ti dallaji
mo personnellement j'aime
mi horanga mi di jangude sabi sini a jangi a wawana horema jango min wataake deugal mi yanno ekol kam yoppi jande illa ni gonnomi classe tatabo hande mi moro wono ko jidmi joni fu yirfitaade lekol
c'est de retourner à l'école
kan ko lami do région national des enfi o holitir wattu jono wajib sina jamande hokke hakkilaji lobbi jakkite kajjatu
an hani ima daraji ngade himbe pammine fagas lam o darano dum yalla saraabe ana pama cela wadde di golleji
le leedi malindi wala fu sariya kertado kando kunciande dido golleji hore ka wattu joni o ima daraji an gonde wadde le hen faare o belbe keba bantare
le jamnende dene boddeji ana kewi sanne le ngalure segunde rewbe hewbe ciotatado yalla ana keba danya ko pa bori galleji mube hono sodugol kaake sukabe lekkol e beedugol danga mube an ko kajaada amen gondo segu hebeni en juude to do faccitan Umar Waygallo
e be joodi yeso dene mabbe chaadaade na wobbe do tawan taccere ngatti dum en li asitije de be jilo rewbe le hewbe kanyen gollata dum le ngalure segunde be kolliti wiri dum faabobe sanne faabo worbe le mabbe be kanko noddirte Fatoumata Traoré ciottowo de do dene o holliti wi dum faabo tobe nobe kani faabiraade worbe le mabbe gombe li galleji di sabi de nyalom hande wala fuddulludo widno adnaaru ndu wori idum tiidi sanne so pami faabe ciotti de do dene e be kebali hen hono ko be dartata do le renere fu e mbay hebude hen bu sappo fa yotto bu no gay kanko noddirte Zara Diallo o du dum mo seedi o holliti wi nyalom hande dum faabo fa dum buita gal musaddaaji worbe le mabbe be o wi ko mo sottata de do dene ko idum laato sababu so dayo ko o faabi hono gal musaddaaji suka mabbe gori kanye ko nande mudun o wi sabe ngara faabe jogoton cioggu bankeji mabbe di do idon faabobe sanne sabi de gorkata wa yobuti dum furo feesebe kebali hen nafa mawdo wonti da laydi be kebata non kanko no dirte da Zara Diallo be dirile hen wiide sabi de o wi yoga e dene Anton be ciodan be tawa dum modja sa wari fa ciora ne jabata wajibu sina be padda de do dene nyolde wakati jido e perde hen sanne kawmi dum e tawede fu e be kebali hen kal musabbaaji mabbe kay to seguto o do wotule hitande furo atawan de do dene jalti fa kewi yoga rewbelbe kolliti so lamo faabi kudino dido golleji gori keban bantare dun ko kanko Mohamed Siso hebini studio tamani seku
studio tamani yo faabal lamu leede Suède Danemark Suisse e Federlede Europe
kirabe nyandaro en kabaruji gondi le region ngaji meden di en ardi do region arandeji o dum wonno kay chapande nayo en jeegon watnabe hore be balé société civile kany technicien en puddi kawdal alal barande pawingal do jande no ardo worata o imadara programme d'appui à la gouvernance do fabugul ESAID kan o timmode betak o imogol mum yo fa kanan ko be kreduji andano gat fa yure wada le nokuje mo be darano lamu lobbo mo himbe fu ngattata koyde mo ben hen Njalle region Sigasso o yoroso nyaloma kaltidal hakkunde jalleñi an wonduno waddede nyande tala darja benende gollirde development social darani dum do gollidal UNICEF imugol mabbe yofaabe nanno habugol bonde jande sukabe lekkol e bami dinde e jalleñi di dabareji no hani waddede pati sukabe njoppo jande ko yata nogayo horebe dinaji balé sukabe e balé rewbe kany e sarwusiji kawri e de jonde ko kappo gendindi holiti wiide duube didi cakiti didi le cercle yoroso o le sukabe temdere fu yottaki chapande jago ko naati nanna ekol gaw lay walde en gaw ati hakke walde hokkobe buru fuddi murtere golle kenye kande wadde balde tati e wi mabbe ko be ngadiri de murtere yofa lamu o darano de nagu mabbe nenna be kulinti wiide wakkati joni o kom e buru nenno buru mo intede buru tuba machinaajo hebataake buru mo nyinirteedo juude wonno ko himbe gendi de nyaamata e wi mabbe buru de watere fu ana sotte sappo e joyi sakiraabe do kardo de kabaruji ka kedde hedaade yewtere nde ana wodi wassalam.
Sido tamani.